waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
iyadoo uu shirweynaha cimilada ee qaramada midoobay toddobaad kadib ka bilaabmi doono dalka Brazil, ayaa booliiska Brazil si lama filaan ah weerar ugu qaadeen koox ka mid ah kuwa dembiyada abaabulan. weerarkaas ayaa lagu sheegay in uu noqday kii booliiska Brazil ee ugu dhimashada badnaa abid. wufuud kumayaal ah ayaa la filayaa in ay ka soo qayb galaan shirka. madaxweynaha Brazil ayaa sheegay inuusan wax ogeysiin ah ka helin baaxadda howlgalkii booliiska ee Rio de Janeiro, halkaa qaramada midoobayna ay ka dalbanayso baaritaan madax bannaan. warbixintan oo ay s b s u soo qortay Camilla Bianchi ayaannu ku eegaynaa. laga bilaabo toddobaadka dambe ilaa bartamaha Noofambar, hoggaamiyeyaal shisheeye, diblomaasiyiin iyo xataa boqortooyo ayaa isugu iman doona dalka Brazil. São Paulo, Balaim iyo Rio de Janeiro ayaa martigelin doona qaybaha shirweynaha cimilada ee COP 30. sida ay wasaaradda arrimaha gudaha ee Brazil sheegtayna, ammaanka ayaa aad loo sugi doonaa. booliiska Brazil ayaa maalinkii Talaadada magaalada Balaim ka sameeyey dhaqdhaqaaq ciidan si ay ugu sii tababartaan sugidda ammaanka shirka soo socda, laakiin waxaa isla maalinkaa dhacay weerar kale oo ay booliisku si gaadma ah kooxaha dembiyada ugu qaadeen, kaas oo sababay in qunsuliyadda Mareykanka ee halkaa joogta ay soo saarto digniin safar.
Yesterday we delivered a hard blow to crime, showing that we are capable of winning battles.
Shalay waxaanu qaadnay weerar adag oo ka dhan ah dembiyada, annaga oo muujinayna inaannu dagaalada ku adkaan karno oo waajibkayaga gudanno, laakiin waxaanu sidoo kale qiraynaa in aan dagaalka cidna keligood ku guulaysan karin, ayuu yidhi. kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Rio de Janeiro, Claudia Castro. dagaalka uu tilmaamayna waa kii ay ku qaadeen koox la yiraahdo Commander Vihelo oo ka mid ah kooxaha dembiyada. kooxda ayaa degan labada xaafadood ee dadku ugu badan yahay magaalada Rio de Janeiro, laakiin waxay arrintani ciriiri gelisay booliiska iyo dowladdaba. ku dhowaad 2500 oo booliis iyo askar ayaa ka qayb qaatay howlgalka ballaaran oo ka dhan ah kooxaha daroogada, iyadoo oo ay sidoo kale ka qayb qaateen helikabtaro iyo gaadiidka dagaalkuba. 180 qof ayaa la qabtay, halka ay ku dhinteen 119 qof oo kale. Raul Santiago waxa uu ka mid yahay dadka u dooda bulshada.
Hoje eu tô sem palavras.
I am at a loss for words to convey the significance, the gravity of what we've been witnessing since yesterday into the early hours of this morning, which I believe will go down.
Erayo aan ku qeexo ayaan la ahay culayska aanu la kulanay tan iyo shalay ilaa saacadaha hore ee maanta, taas oo aan u malaynayo inay taariikhda u geli doonto xasuuqii ugu weynaa ee dalkayaga. marka loo eego tirakoobyadii rasmiga ahaa ee dowladdu ay shalay ka soo saartay iyo meydadka aan ilaa hadda helnay, in ka badan 100 qof ayaa la dilay, ayuu yidhi. madaxweynaha Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ayaa la sheegay in uu ka naxay tirada dhimashada ee sarreysa. wasiirka cadaaladda ee Brazil Ricardo Lewandowski ayaa sheegay in aanay dowladda Brazil ku lug lahayn qorshaha, islamarkaana aanay ogeyn baaxaddiisa.
Nós não temos ainda.
Neither the president nor we have all the complete data yet. We've only had information from the press.
madaxweynaha iyo aniguba weli ma hayno xogta oo dhammaystiran. warbaahinta uun baanu macluumaad ka helay. waxaanuna tegi doonaa Rio de Janeiro si aanu u hubino tirada dhimatay, inta dhaawacantay, iyo cidda ka dambaysay. hordha cusub waxa uu sheegayaa inuu ahaa dagaal dhiig badani ku daatay, ayuu yidhi. kadib dagaalka dhacay maalinkii ay iyagoo ahayd Arbacada, ayaa dadka degan xaafadaha laysku yiraahdo Vivala Complexo the Panha ku soo urureen meydadka ehelkooda. qaar ayaa ooyayay, halka kuwa kalena ay ku dhawaaqayeen kelmadaha xasuuq iyo cadaalad iyadoo qoysasku kolba helayeen haraagii xigtadooda waxaana ka mid ahayd Beatrice Nolacho oo adeerkeed ka mid ahaa dadka la dilay.
They wouldn't let any family members go up to search for the bodies or help. There were many people still alive in the woods with police officers shooting at residents.
Qoysaska umay ogolaanin in ay raadiyaan meydadka ama ay caawiyaan dhaawaca. Dad badan ayaa weli noola oo kaymaha ku jiray iyadoo oo booliisku rasaas ku fureen dadka deegaanka. Waxaan hayaa fiidiyoyo, waan caddayn karaa in booliisku deegaanku ay galeen xaafadda si ay u xasuuqaan. Tani ma ahayn hawlgallo ee waxa ahayd xasuuq, ayay tiri. Filipe Curi waa xogeyaha amniga dadweynaha ee booliiska Rio de Janeiro. Waxa uuna diiday in hawlgalka lagu tilmaamo xasuuq.
What we did yesterday was a legitimate action by the state to enforce court orders, 180 search and seizure warrants and about 100 arrest warrants.
Waxa aanu shalay sameynay waxa ay ahay tallaabo sharci ah oo ay dawladdu qaaday si loo fuliyo amarrada maxkamadda oo ka koobnaa 180 amar oo baaris ah iyo qiyaastii 100 amar oo qabasho ah. Kuwii doortay inayna la dagaalamaan ayaa la laayay. Falcelinta booliiskuna waxay ka jawaabtay tii dembiilayaasha, ayuu yidhi. Xaafadaha la weeraray waxaa degan malaayiin qof, kuwaas oo hadda ku jira baqdin iyo naxdin, waxaana ka mid ah hogaamiye bulsho Carlos da Silva.
That's cowardly. It's carnage. You only see the war in Iraq and Gaza Strip. Looks like big tragedies like tsunamis and earthquakes.
Waa fulinimo burbur iyo khasaare keentay. Waa wixii laga arki jiray dagaalkii Iraq iyo Gaza. Waxaad moodaa baddii oo ku fatahday iyo dhulgariir. Maydad baa is dul saaran, halkaasna mayd iyo madaxiisiiba laba meelood kala yaalay. Bal sidee loo qeexi karaa waxaas, ayuu yidhi. Dhinaca kalena qaar ka mida dadka magaalada ayaa sheegaya inaysan gebi ahaanba dareemaynin wax ammaan ah.
It's tense. It's very tense. I've never been through this before. I'm born and raised here in Rio.
Xiisaddu aad bay u kacsan tahay. Weligay sidan oo kale maan arag. Waxa aan ku dhashay kuna barbaaray magaaladan Rio. Waxa aan ku noolahay Rosinia oo hadda fowda ah, aad bay u cabsi badan tahay. Inkastoo aanu cabsanaynose, dhibku waxa weeye inaanuba la qabsannay dhibaatadan oo kale, ayay tiri. Qaramada Midoobay ayaa iyaguna dalbaday baadhitaan madax bannaan oo ku saabsan howlgalkii booliiska, iyaga oo ka welwelsan saamaynta uu ku yeelan karo bulshooyinka danyarta ah ee ku nool xaafadaha saboolka. Booliiska Rio ayaa horey loogu yaqiin inay qaadaan weeraro waaweyn ka hore dhacdooyinka muhiimka ah, waxaana ka mid ahaa weeraradii ay qaadeen ka hor koobkii adduunka ee 2014, olimbikadii 2016, shirweynihii G20 ee 2024, iyo shirweynihii BRICS ee sannadkan. Gudoomiyaha Rio ayaa ku adkaystay in rabshadahani aanay la xidhiidin shirweynaha cimilada ee hadda la sugayo. Laakiin afhayeenka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay u joogta Brazil, Marta Hertado, ayaa sheegtay in howlgalkani uu ka mid yahay kuwa la mid ah oo hore u dhacay.
Brazil must break the cycle of extreme brutality and ensure that law enforcement operations comply with international standards.
Brazil waa in ay joojisaa axmaqnimada daran oo ay xaqiijisaa in howlgallada hay-adaha sharciga ahi ay waafaqsan yihiin heerarka caalamiga ah ee isticmaalka xoogga, ayay tiri. Warbixintan oo ay SBS u soo diyaarisay Camilla Biancana, intaas bay ku dhantahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.